eɓe gaɗa rewɓe ko watto nogayo garɓe hawri nder hoggo goɗon eɓe kawra jumri kañum e kosam e concombre e lemuje gam batte ɓe gaɗa katare jumri ɗum du konna fuu dow ardagal hoorejo hawritere mabɓe nde enna mbitteɗo Halimatu Tahir Issa eɓe gaɗa katare nde du konna ni e dow golle ceyniɗe ñeñuɗe Halimatu no holla en laabi ɗeɓe tokkoto koɓe keɓɓe jotto waɗugol katare nde enna
condi gom kam mi wattanta diyam mi sintinani nde mi sintinini nden ko mi watta acide nder gom um mi hinno miɗo irta ɗum sey ɗum moddi gam ndiyam acide um watta ɗum modda wooɗa gaɗa mum mi musita lemuje e concombre mi watta kosam mi watta jurmi mi ɓeyda acide seɗɗa mi hawrodira ɗum denko mi tefa kurbirgal sengo go neɗɗo fuɗɗiri no irta ɗon sengo gon ɗo neɗɗo hinnoto no irta sey ɗum tiiɗi ta wonƴitin sengo goto mi hinno miɗo watta ɗum nder muluje ɗen
duuɓi nogay ni ko Halima o enan no golle gullantareje moƴƴinoji ɓalli kanko e rewɓe wonɓe le groupement gaɗol kataje ɗe ennan kañum e cotto mum eɓe tokkiti ɗum fa no wooɗi
mi waɗi duuɓi nogay ko puɗɗumi miɗo waɗa caafune e nebbele ɗe nder groupement amin minen gaɗa minen nogay de ni min gaɗi ɗum min cendan ɗum hakkunde amin moye fuu sonnowa nde ni neɗɗo sonni wadda seɗɗa nder riba resi ceede ko fuɗɗirte kay no resi wakkati min giɗi min gaɗa tan min memata ɗe wakkati fuu mo gaɗumi caafune miɗo heɓa hano ɓiɓɓe capanɗe joyi worde fuu mi sonnantana ɗum lasoji ɗiɗi rewɓe kan cotta caafunde ɗen
no anndani jumri no woodi nafakka yahde e ɓanndu ɓi adama salmu goto e codoɓe kataji ɗe enna
caafune ɗe debbo o watta minen goni codoɓe e makko minen lonnira e majje minen lotoro e mum caafune noon ko lamnata neɗɗo minen lotira sukaaɓe amin gam nder ceeɗu de ni sukaaɓe ɓe gaɗi puttoye pamaroy de ni ɓe lotirama to fuu a tawan puttoye koye fuu no baata
caggal gaɗo kataare jumri no woodi nafakkaji goɗɗi ɗum woni kulle goɗɗe ɓe gatto ko nandi e nebele ko wujete e ɓalli ko moƴƴinto ɓandu
Sidi Manangu, Ayarulay.